wali shir degdege oo shirki khamiis lahan ahaa inaan iska wareeg golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed mudane sharif xasan sheekh aadan waxyaabaha geegka shirkin degdega inaan isku wareeg waliy kumad hayay lama qodob tan koobaad madaxweynaha iyo golaha wasiirada wariis guud tacsi aan ka jeedayaana guud ahaanba dadka reer koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan magaalada baydhow gaar ahagay ku dhiyaay 18 ballan oo nabankii al-shabaab haayay dhibaatada ka haayeen reer koonfur galbeed iyo ummadda soomaaliyeedba iyo ka halaageen dad masaakiin ah oo meel maqaayadee ruugaan waana lama qof oo naftood halligayaale dhibaato badan injeysadeen dowladiisa guud wariyan ku tacsiyeysa inta dhimata ilaahay naxrisa inta dhaawacanteena ilaahay bogsii saasaato ku dowladda koonfur galbeed soomaaliya golaha wasiirada geeka wali guud ahaanba ku codsadeenaa shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya meel walbo iyo ruugaan gaar ahaanna magaalada baydhow oo xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya in iyo guud ahaanba amniga kula shaqeeyaan hay-ado ammaanka hay-adaha ammaanka dabcan magaalada baydhow siisan ogdiinba 4 sano lahaa dhaafi walow lama jeer haato kuwal ku dhiyeen haabahaatoo magaaladan wali haytay magaalo nabad ee oo dhibaato badan un ku jarna laakiin cadowga intii una horumarkaan iyo dowladnimadaana ka foorarno iyona dhabkaan iyona itoo shididaan iyo aan diyaar garoobayaan shacabka reer baydhow guud ahaanba dowladda wali ku codsadaase in iyo la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka wali ognaa xilliga la ka jara xilli eed xasaasin ow xilli dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uuse galahay marxalad shalguure oo doorasho 2018 ku dhihi doonta magaalada baydhow ee xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saa daraadiye dowladda koonfur galbeed wali ku codsadaase shacabka reer baydhow ammaanka guud ahaanba walidanta anka jarta ee dowladda walidanta anka jarta ee shacabka walidanta anka jarta ee ganacsatada iyo qaybo shal duwan oo bulshada iniyo ammaanka anti doorashadan laka jara iyo naytoy doorashada ku hor iyo ku damba basidi un ammaankan an ilaalsadaanay reer koonfur galbeed soomaaliya khaasatan reer baydhow iyo ammaansho eedan ilaalsadaan waana la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka walallaahi walaagi shaki geliyo ama dareen geliyo una sidanka dhaqsa badan iyo hala wadaagaan hay-adaha ammaanka meel walbo iyo ruugaan saasaato ku golaha wasiirada shirshoo caadigan hayna geeka wali lahas lagaaday arrimaha doorashooyinka doorashada ilaahay idiin siiyey sida hor dhaanba lan sheegay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo anita guddoonka golaha wakiilada koonfur galbeed iyo sheegeen wali dhihi doontaa 17 balla 11 2018 ilaahay idiin siiyey haddii dhibaata ilaahay in sheegna inay doorashada geeka uu soo dhihi doonta reer koonfur galbeed soomaaliya doorashadan wali inka fadhiida meel muhiim ah doorashadan wali waa ahaa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wal badan la iska dayay inay maamulo la ku dhisa tare lama jeer haato ka ah hase yeeshee duruufoga jaray ma suurto galin inay maamuladaas haadaan maamulo lugaad iyo iska teegaan waana dareeraan waana najaxaan nagadaan hase yeeshee 2014 November 2017 madi sharif xasan la dooriday madaxweyne la dooriday koonfur galbeed soomaaliya iigee ka dhatay wali waa isbeddelo badan oo la taabado koraya jara dadka horumarka reer koonfur galbeed inay baahnaayeen waana anfadaan wali arri jareena koonfur galbeed dadsee sanad ilama wali waa ahaan dowladnimadii oo madeerasa wali been toydnay waana sheegnay caalamkan aan sheegnay soomaalida antiyo badan jiritaanka reer koonfur galbeed soomaaliya ku horjeedana wali in sheegnay inay uuna dadkaana dadkii horan ahayna waqtigii horan ahayna dowladnimadaanoona meeliyay shalay roogdi iyo geedka an roogana biidna illaahi tacaala una himilooyinkaas reer koonfur galbeed soomaaliya lahaayeen muddo sanooyin ana ka taameen unan hirgelina inay kulligaanoba an surugno inay una doorashadan niignagata tusaale la kafaano karo reer koonfur galbeed soomaaliyana mustaqbalka ka hiigsadaayaan dowladnimadan iyo geedka haysadaan oo ballowka ah too kale ku sii faydiyo ka hegadaayaan lankasta oo musharax ah lankasta oo dowladda ee lankasta oo shacab ah waajib wali ku saarayaa dowladnimada ana malihii aadamalihiidii islalana maamulka geeka dada rooga bara dad kale gobodo koro geeshii dad kale gobodo koro kulligaanoob inuun unguntana siduunan ilaaliy fani dowladnimadan lankoono lanku lahayna hoggaanka isbedelo kora laakiin lafadoo la doorrado koro laakiin jiritaanka dowladnimada iyo naytay dowladnimada koonfur galbeed soomaaliya muqadasu lan walbeena lan ininka heelido ilaalsoy koonfur galbeed adi isku le walallaahi walaahi dhibaato kasheenown in intaanooba an isku wada kaalmaysano aragtidaan iyo naytay ujeedadaana iyo tohaadda taaso ah koonfur galbeed Soomaaliya meeli iyo goog ruugda oo wanaaga in iyo hor ku dareerta mar lamaad in mar saddexaad shacabka reer Bayno wali ku codsaday inuu eedan dareemana xanuun badanna nihaayta walaal lamaadan geediyan anni iyo foojignaan badan muujiyaan doorashadu ku maray dhaliyaan sharaf iyo karaamana ka wal dhalaan magaaladu horumarshe iyo nayto nabadiina cadawga ninka hor surugna cadawga ninka moral jibiina inni walaa iyo suub yahay dowladnimadan iyo hor surumaan galantaano ka difaacanoy adawgu isku ku reebnoy galantoona ilaahay idin shee dowladnimadan iyo horumarkaan idin